Potso ke metsotso e le robong pele ga ura ya lesome le bongwe mo motsweding FM. Re setse re le ka mo Masedi Primary School mo Klerksdorp. Jobetina. Yeah. Re mo Jobetina le baka le golo la gore re bere le mo. Re tlisitswe ke lefapha le la kgelelo la metsi le kgelelo leswe la bosetšhaba le le eteletseng pele ke mme Nomvula Mokonyane. Mama Action a kere ra itse ra yena ko go berekega ko go leng ko teng o ko teng wa itse gore o ikisa ka bo yena. Mme re mo nakong ya go buisana le Re Kgabi Seekane ke Technical and Business Development Advisor go tswa kwa Cobra.
Yes.
Ke go amogetseng tate.
Le kae mo?
Re teng wena kae?
Ke teng.
Cobra rona re itse e le noga wa itse.
Me hona Cobra has been it's one of the iconic companies that most South Africa.
It's an iconic company.
Yes, it is. I'm sure while growing up, if no ka lebella di thepe bunti ne di ngwetswe Cobra.
Cobra, yes. Yes.
So it's an iconic company. We proud ourselves for being proudly South African,
yeah.
And we are a manufacturer of most South Africa.
Khale yo khale Cobra le teng batho.
Khale
le policy kele. Lady, what did you pay?
We are an iconic company yamo South Africa.
Yeah.
That's why re tle ka jeko re support the initiative tse di rwang ke water and sanitation. Yes, because of as a South African brand, we know the challenges that we're facing within mo country ya rona. So we do our bit as a private sector gore re thusane le government and then re bontshane gore re ka solve ba mathata rena lona.
Mme Kgabi yena ya ka Technical and Business Development Advisor tiro ya gagwe letsatsi le letsatsi keng ha o tsoga o ya mmerekong ya ko ofising and ha letsatsi le dikela kgotsa kgwedi fela kgotsa nako e rileng e fela ore ke dirile eng ke le Kgabi.
Okay. Honestly, mo industry nya rona, mo industry nya rona, we if you know mo South Africa, we like technical people. So my specialty is technical. So go sekolong ka education ke dirile in civil engineering.
Okay.
And then tata ke focus on mo metsi. Eh, ra ka re produce
engineering, tsamaelana yang le metsi ge re bile.
Okay, as a civil engineer re krona re design and dam.
Okay.
Yes, re designa di dam. Part of it, we have water treatment as part of civil engineering. And then we design the network, the reticulation. So we design the networks that hore metsi a kgone go fika ko tapping ya go. So how would tsaba na ka je go mmotsisa gore metsi a tswa kae a re mo tapping. But there's a process before atwe mo tapping.
Afika mo tapping.
Mo tapping. So as na as qualified ka civil engineering, ko Cobra bantse ya ba rena, they needed my technical expertise.
So na le batho ba o berekang le bona gore tiro ga go tsamae
sentle. Sentle. I've got a team.
Mo South Africa.
Yes.
Yo. Wena di tapetse di mo South Africa ke tsekae.
We still need to produce more and more because if you know batho ba sokola metsi, it's a lot. If you go in the rural areas you tla kaloganya gore batho ba tsa metsi ka dipakete, and so we still need to do a lot so that everyone is the basic right ya mongwe le mongwe gore a nne le metsi mo tapeng.
Yanong gompieno a re bue ka letsatsi la gompieno ke Global Hand Washing Day.
Yes.
Re itse ha re bua ka hand washing day, re bua ka lefapha la pholo, re bua ka lefapha la thuto se go se yang gore mo sekolong, re bua ka me enji motshega.
Yes.
Tona ya lefapha la thuto e go ya di e tla ibitsa ka Setswana nako mme ke tla gopola gore re bitsang. Re bua gape le ka lefapha la boitekanelo, health department. E be re tsenya mme Nomvula Mokonyane a tla a re nna kana gore metsi a seka nna teng ke nna ke tlabeng ke sepua ka menwana ke le mme Nomvula Mokonyane ke lefapha la ka le sepua a metsi a le teng mare a le leswe gape re tlabe re supa ena ka monwana yaanong le tsenyeletsa yang lona le le Cobra ke a tlhaloganya gore ke lona le designang dilo tse tsotlhe mo letsatsing la gompieno tiro ya lona e kgolo ke eng.
ga o ka bona di stand just ba retse ba ka se di bone kwa
go go ne
so ready for it stand it's a mobile hand washing stand mo bana ba rona ba tlo tlhapelang matsogo mo teng some of them re tlo di tsere di sa go di taxi renkeng just to create awareness ya go tlhapa matsogo
bathong le dikokotele le ka rona re tsena. Okay, so kama morago ke batla re bue ka stand se
tsa
go tlhapela matsogo. Ke a bona gona le basin mo godimo ena le pompo and then ka mothoko gona le rakanyana ke a bona ke a go tshwara
sesepa
tawelinyana. So kama morago ka mo go tsenwa
ke it will be your bucket because of metsi a ke metsi ka mo morago. That's how represents a bucket mo morago for half it's out because it's mobile so there's no availability ya re ka connected to the waste pipes.
So ha re bulela metsi a tshologele ka mo bucket
ka mo bucketeng and then metsi a le gape we can still reuse it as we know gore mo South Africa re na le mathata a drought a metsi. So metsi a la tswa ka mo le ra a berekisa gape
kone or re dira dilo tse dingwe tse di tshwa re ka nna koropa ka ona ke
metsi a tsapa o ka netse wa koropa. And one of the main dilo tse tota tota tse re leng mo tsona go save metsi thata so if o ka lebella di product tsa rona we investing a lot of tšhelete ya rona gore re re show gore di tepe tsa rona di save metsi and then go without metsi go ka se nne le go tlhapa matsogo
and go se tlhape matsogo go lebella go
bo yes and then now the health sector in mo mathateng because ba tlhaba batle me bere go
le le tshwere go le gontsi ke lona le tshwere maphelo a rona tsa re ha a go sna metsi ba ga etsho re se jwa motse
go ga se ne le bophelo
ke kopa go botsa potsonyana e fela e ke sebile tsona di stand tsene a tedingwe tsa tsona ha di go godimo thata fo bana ga gona ke dikotla senyana fo ba le botakalane ba ka ba le bo ba nenyana ka re ba tlo kala ore ba tla tsona go namela
no there will be a stress case that ba irela a ke re ba le gare ba tle re le bo we still have to come accommodate them so ha ba tsona go kobega ba ireng so it's to accommodate everyone e bana ba banyane ba they still flexible
ba
tana me
ke ba rata go pele makeng ya nung so seng gape tsene ke batla go se botsa re se re ko bokhutlong a letlo ba tlogella tsona go tsaletsana le tsona go tloga mo go na le pedi tharonyana tse di sala mo sekolong ya ne ke di bona di le dintsi ya.
Okay, eri rang e ke awareness because of muskolong already gona le di facility it's just to create awareness ela gore ga o tlhapa matsogo o prevent a lot of diseases. Re tla bua le minister
wa speaking re ratile tiragalo e le rona ka gore thulaganyo ya rona ya re semeletse sentlanke e bereka ka bana ha o tla ke bua ka botakalane re na le di programs tsa bana specifically mo thulaganyo ya rona ya re semeletse mo re ba rutang go bua re ba ruta puo gore ha o bua jang ha o dumedisa o dumedisa jang dithuto tsona ebile gompieno e nngwe ya dithuto tsa bona ne le ka ga go tlhapa matsogo so e le ka 2210 so le tlile ka letsatsi le le siameng le rona re le itumeletse re leboga thata re se kae
re lebogile mma.
Technical and Business Development Advisor wa Cobra ke re Gabi Seakane a re go gaso ya dikgang tsa ura ya lesome le bongwe.